Yeah, Pure of Minskova E. It's your boy K-Rock. Hey, yo fresh. Original G6 career ya yamba. Nizeka budo sinenzo ziba na chamba. Ni maram na mabazi ndiye venzo kamba. Pata pa manje inapita ba matamba. Mu life you can be anything you wanti. Kwa sevenza sevenza vula kona shati. As a guy ufuni konkala na chi big dream. Nyamuka pushingo nga zipeze mu system. Ingankale koi ni oloche makwacha. Sweet for sweetie we chikulushe kwacha. Kuliba mafuna ugone usauke. Ngatia ulipo boy ugone usauke. Before nikalibe kungena mu ma details. Hii ni question itizi babonze details. Zanu zikankena bakamba ni mabia olo. Mutufuwa yanga tamu kwete life ni ya boyo. Badoo wali ndine hasela hote. Nima seveza no fola everyday. Na dite tipito kwa ulagape. Inene shita ya kumilanda shikwete. Shilanda sana sana mpia shilalanda. Tetiku pebeta na pela kwa balanda. Paline kumyesu ya rizanda. Kwani kupushi nga waka kambia na panda. Hey. Yeah, I'm back in building bro. Ha, still going in. Rock. Hapa kone kichira na antena. Paline wakashana siwa mapema. 0405 ine na apuka. Elo iwe kumatuovu nishu wabuka. Ichalo vantu iwe kabwala la champuka. Two is better than one iwe fuka. Kialo sakonde maluk sakonde ndalama. Hatimuri handisa mumuma zinama. Yeah, so hami hasela hode. Ni mafola everyday. Umafuna chaku jamu kuri ine ndiwege. Chati knock knock babwela. Bafaya nde bapela. Batichibele shicha so ine boy shiva pela. Yeah, money B. Beat of music over E. It's a boy K-Rock. The K's family. Mami Suze.